Stallone.
I believe who to young it and out. Mina is to think I'm a chitana manga. Why do I believe who to young it and out? Mina is to think Nila Ulua in me.
We are Taz and Kuluk Taz, so I get. If you think Zozalanga, we go forget. Kumchito grand, I go can get and wins. Mina ngifuna wena unginike uthando lwangempela. Bengibona wena inhliziyo igcwala izest. Mese nginawe ngiyakhuleka ngiyarelax. Like, kwenza isense, I want you for myself. And if you think ngiyadlala, I will say it with my chest, I am blessed. Lento iqale ngathi we could stay as friends. Kwalandela nokurealiza, you the best I never had. Bengazi ngisazokhetch, bengazi ngingakuthemba. Cause uthando engiphuma kulona lungiphulile sengiyimess like. I don't care about the things that they said. Superstar, I care about the things that I read. I care about uthando, I care about ubuwen. I care about your love, ungihloniphe as your man, oh God.
Why do I believe ukuthi uyangithanda? Oh, mina isu ti amachita namanga. Oh, why do I believe ukuthi uyangithanda? Oh, mina isu ti
ngilawulwa ngenhliziyo nangomoya. Ubuhle, impatho, isotha. Hlala nami ntombu sazobona ukuthi indoda yenze njani mayikuthanda ntombi khoma. Omalume ngiyathembisa bazokhokha, bayasola bayabona ngijabulile mengikubona. Akwazi nokhona onshumi nantathu into zakhona. Insuku zami zokuphila ngibe nawe ufinde obopha. Ubekezelele ukunderstandwa ukusaphothwa. Bungenakho inhliziyo isazophola. Ngaye kubusoka, ngakhetha nokuyiqoqa. Wena owenze lokho sithanda sami ngicela ukubonga.
Why do I believe ukuthi uyangithanda? Oh, mina isu ti amachita namanga. Oh, why do I believe ukuthi uyangithanda? Oh, mina isu ti ngilawulwa imiswa. Oh,